shoga yangu mweza kumina pita kwa zima. Yani mweza kunikiona vitu vizuri tu roho yangu na pita pita. Nyazime, nyazime, shoga yangu takurudishia.
Dada, anayekuja na ndayo. Karibu.
Mambo vipi?
Poa.
Kesho mnazoeva?
Hata yupo sijamuona leo hata ofisini hapa kuja.
Shoga yangu mimi mtoto wa Tanga na nitamroga. Namdai milioni 1.5.
Na naumwambie mwisho wa siku nitabeba kila kitu.
Basi nenda dada,
kija. Usinifukuze.
Nenda basi, nenda.
Nenda mbele.
Sio wateja.
Bado kidogo nakwambia nimtokee.
JMK for life. Check it out. Wamemshindwa Temeke, wamemshindwa Ilala, wamemshindwa Temeke, wamemshindwa Manyanya, wanamuita queen wa kitani, wananyamala, wanamuita queen wa kitani, wananyamala, wamemshindwa Temeke, wamemshindwa Ilala, wamemshindwa Temeke, wamemshindwa Manyanya, wanamuita queen wa kitani, wananyamala, wanamuita queen wa kitani, wananyamala, kale watandika supu kali yako. Tandale supu kali yako kale wa manzese supu kali yako kale wa mabibo supu kali yako ana ratiba zote za vigodoro usipouliza ndugu talala doro kijani wanamuita popo godoro anafuata lilipo waya amekwenda kukopa ameshindwa kulipa amekwenda kukopa ameshindwa kulipa kasaundisha mtawa saba kaondoka na unga kasaundisha mtawa tatu kaondoka na kiroba amekwenda kukopa ameshindwa kulipa amekwenda kukopa ameshindwa kulipa watu wote wamemchoka mbuzi tena chuni haonekani saluni zake pande kilioni leo mambo mambo nasema mambo mambo wamemshindwa Temeke wamemshindwa Ilala wamemshindwa Temeke wamemshindwa Manyanya wanamuita queen wa kitani wananyamala wanamuita queen wa kitani wananyamala wamemshindwa Temeke wamemshindwa Ilala wamemshindwa Temeke wamemshindwa Manyanya wanamuita queen wa kitani wananyamala wanamuita queen wa kitani wananyamala kale watandika supu kali yako kale watandale supu kali yako kale wa manzese supu kali yako kale wa mabibo supu kali yako kagombana na jirani kazi mwakimini urudisha mtiani
shaya wena
ana madeni madukani kutoka hawezi kajificha Buguruni tabia yake jamani kupona sizani tumogopeka tsunami tabia yake jamani kupona sizani tumogopeka tsunami udada mbona someki mbona someki udada mbona iko feki sengi laki na chokatwa kadhani nyama vingine vina utata wamemshindwa Temeke wamemshindwa Ilala wamemshindwa Temeke wamemshindwa Manyanya wanamuita queen wa kitani wananyamala wanamuita queen wa kitani wananyamala wamemshindwa Temeke wamemshindwa Ilala wamemshindwa Temeke wamemshindwa Manyanya wanamuita queen wa kitani wananyamala wanamuita queen wa kitani wananyamala
Peace to my mother.